thatimsafi.com.
Unamjua DJ Facebook wewe? DJ Facebook kwenye mashine.
Wewe. Bad money.
Nimepoona mashtaji tunalewa. Kaka piti akademi kamenelewa. Kakaja fasta bila kuchelewa. Mwezi design na
let's go.
Kakauliza kama naito bade.
Eti
jikakolazi kakodi ata guest.
Sema
eti cha msingi nisiende na vet.
Yani vipi?
Yani nisiwambia cha mabest.
Asa siju nikagonge nyans. Au nikagonge
bebe.
Siju nikagonge
banana.
Au nikagonge
bozuna.
Asa siju nikagonge
nyanyi.
Au nikagonge
bebe.
Siju nikagonge
banana.
Hello.
Nikagonge yobozuna.
Sema
kakachana na meme DJ. Kaka mfata mchapi wa kwasilei. Sunajua na kulaga mashemeji.
Mashemeji.
Shemeji we.
Yule buwana.
Na mwana akufunga kaunga. Akachukua namba kabonga. Akukacha salama kabonda. Akabonda kwa chini kanyunda.
Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yobozuna. Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yobozuna.
Na kwa machizi boti badimani. Aka kamanzi sijui kanani. Kana pita pita badimani. Aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo. Splaga badi swagi yupo. Boya KB nawe upo. Lady Money nae kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyani. Au nikagonge bebe. Sijui nikagonge.
Tuna party tipo chati.
Nikagonge yoko.
Sema asa sijui nikagonge
nyani. Au nikagonge.
Unajiita pinskala kati una sura ya baba. Kumaanisha nini?
Au nikagonge yoko.
Hello.
Hii ndo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo.
Dachi msafi.
Tunakwenda kibad man. It's your boy bad man. Badness bad man.
Touch, touch, touch.
Leta divai mitambinyo. Tule maisha bila libo. Taka ni fry na my people.
Sema nini?
Yani nini jibane?
Ati
shida zote za nini?
Nifanyaje?
Nitafute kwa tabu ni ile kwa tabu kwa nini?
Hello.
Acha nitukane.
Tani.
Tena kwa kujamii.
Kama vipi?
Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu my baby.
Sema.
Call me when you're ready.
Anaitwa nani?
I just wanna get ready.
Billy Nenga.
Yako sexy sijiwezi.
Sema.
You are the only one my.
Home, home, home.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Home Kinyamwezi.
Leo sisi hatulali.
Mpaka giza totoro.
Sema. Oya wanatulali.
Tunapita kila chochoro.
Say. Leo sisi hatulali.
Mpaka giza totoro.
Oya wewe. Oya wanatulali.
Tunapita kila
chochoro. Cho, cho, cho.
Au.
Mpaka giza totoro.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Mimba wale watu wabale. Dune maisha vila libo. Apema sita milion jale. Bombe kalmi kisabibo. Oh na my girl she need track. Mpe baba dry hila ganja mpe mixa. Oh na mashetana condition. Shauza godoro na lene vilo chanisa. Ni kolabo na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Nashinga watutu bogo wana bato na mimi. Kila kitu ruso tosema ni speech ya mwini. Wazi mie
on the beats.
Ama umeshushwa,
unanitisha.
Hivi umetumwa, ama umeagisema,
kunidatisha. Wow.
Kiuno kama kina mfupa mama.
Mwenye mucha kakujazi ya nyama.
Show me what's up.
Mwenye mucha kakujazi ya nyama. Sema.
Wow.
kabira gani mbona show kali una michezo
ya DJ Facebook kwenye mashine
onana onana
wow
oh no oh no no no
wow
oh no no oh no 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 ah oh yeah.
Work with my father. Africa princess, we'll get you back to the mountains, baby. You and me for real. Yeah, 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 yeah. Oh na 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 na. Oh na na.
Pencil tu.
Pencil angu wari hudi. Ali hudi lanukia kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi tufanye na kusudi atoko
tantalila za o
maneno
sema
wanafanya mani
imani gani sode imani nilonayo
ilitengenezwa
huko nyuma
huko nyuma nilianguka ukaniokota ukanipangusa upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Nyuma penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu wa mafenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu wa mafenzi matamu. Na
sina shaka kwenye akili yangu ni wewe pekee yako umenika kwingine roho inakata oh moyo umekuwa nini maana nishakili ni
sema
sije umenipa nini
amefanyaje ama njupia kajini
no maana
we ni mimi
maana nishakili.
Let's go. Sema.
Hey.
Imani nilonayo
ilitengenezwa na wewe.
Wapi? Uko nyuma nilianguka ukani.
Kota ukani.
Sema.
Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha tukanyanyika.
Chagua tuwe kwenye mti gani watu watufa nani ndani nje nje ndani
akili kichwani
ufuzo nyumbani sijaji kitabu kama
ujakisoma ndani
pika na kupakua majungo kama
sema zani. A black love tanimbia nyimbo gani
redio za mbao
papa lazidilishani
habari jamani
muna habari gani umenipa nini sema
umenipa nini mama we cha kunifanya nisizigie mambo yote yale ya nje na ba umenipa nini mama we cha kunifanya nisizigie mambo yote yale ya nje na ba social media na magazeti sitaki sikia kwa kuna keti wasinipangilie wendo kipendo
oh baby mwezi how we shin takuvisha pete
ya mimi
chicho tuna mpango na umeacha mabebe takutunza takupamba umeri
msema niami
kuku sina ujanja
1 2 let's go
baby na mini baby na mini bakuma na mini
sasa hivi kenda club hata dems
touch msafi
nyami hata kuleo sile mina mwogo pa mwokozi
nyami
zitamani kuona ukili hata kufuta machozi
nyami
takukanda kanda takunyosha masozi
nyami
she say she don't wanna leave me lonely she like the way I know how to control it
when I come on
when I'm wrong, I know how to say so.
Bado chupo chupo.
I tell her, baby, you know me better, so please
say what? 42. Hey.
She like my swag on cause I'm young.
Ati. Yeah.
And I know how to play with my car.
Today.
Oh yeah. My baby, she don't need in my pepper. She got the
she don't wanna.
For my baby, I go be.
She do.
She's not alone.
Come on.
Alone.
Sema.
She do.
Ah.
She do. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no any doctor do. Better. She got me seta. I'm a better.
Rooftop audio station.
Tuna bank say more, Jambili tattoo.
Na na di amini. Halali, mjie na lala na amini.
Unanini, sema, una. Unapofanyaje? Unapofanyaje?
Tena.
Ukinigusaga na kunikwaza. Unanichanganya sa. Ukinigusa na bagawa. Unachanganya na boni pa.
Ukinigusa na bagawa.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Habari za mtini kwani nini? Natoka na mimi kwani nini?
Cheza mchezo na baby ya mimi. Nikutoka na jua ni lini? Sema kweli.
Shampata, shamnasa.
Alafu sasa na kwenye bedi mta.
Hello!
Nasa, pelekeni angaza uo wenu shafu.
Sema, una
iko kiuno, mimi no.
Hello,
uno, wana upetaka sasa unavu wafatia mita.
Say moja, bili, tatu.
Uno, no.
Una, unanichanganya. Unabonifanya. Unanichanganya sana. Tena, ukinigusanga. Na kunipanzanga. Unanichanganya sana.
Shida waiter, please let the pump.
Pombe, tupombege, sema.
Watembele na wana tuwe haizo kinyonge.
Pombege, sema. Ukifunja gas tunakuja na vikombe.
Pombege,
hello.
Na kama una kunyo kweli usionje.
Uwa vipi?
Ila wengi wakilewa huwa zina shuka chini. Kwangu mimi zinafanya na jamii.
Yani kamwini kadogo na jiona kama Tyson.
Ujiu kucheza na jikuti
Michael Jackson.
Kucho fans bia mbili tayali.
Sema
tawaka.
Na wasage kwenye vichaka.
Kuna pombe za bure bwana. Kipa anachotaka.
Sema wewe kunywa tu. Wewe kunywa tu.
Yalewa.
Wewe kunywa tu.
Watakubaka.
Yalewa.
Wewe kunywa tu.
Watakubaka.
Wewe kunywa tu.
Watakubaka.
Yalewa. Wewe kunywa tu.
Watakubaka.
Yalewa. Wewe kunywa tu. Yalewa. Yalewa.
Niliacha kazi mfanya mziki, wakatabiri nitarosti. Wengine wakanshawishi tuloge kundoni kosi. Na kumana muziki, ngawa jua lotosi. Na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jioshi. Jina langu shatumika sana kutajirisha watu. Yota ndogo alisha sema
kuna watu na viatu.
Kunduke uvi watu ila watu ndo wanaua watu. Dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Misa mbaya watu wana husda na roho mbaya. Tunawaicho takatifu.
Sema kume
yali semwa mengi de wangu alivyo toroka. Nifundisho tosha na changamoto.
Tuwana
nimepita mengi mitiani ya kila namna. Jomana misi shangai.
Hey, bwana tunaimba kwa hisia kubwa sana.
Nimefeki kwenye dili
kwa feelings kubwa sana.
Kila jogo wa kiwiki.
Sema
riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha tu. Mna kesho mmeshusha mwenyeza na
hello
kote mbliko bana kidume ndo natusua.
Say moja bili tatu Mwenyezi Mungu nomba unilinde
kwenye vita milele.
Imba ni kusikie.
One hukumu ni wewe.
DutchMsafi.com.
Kwenye vita mili unachoka daima
nishi.
Walisha zusha na imekufa. Et mepata jali washindwe na walege. Mwenyezi niepushe mbali. Wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Unataka kunizika mzima kabla sijafa. Waliosema nina ngoma wengine tushafukia. Wanaomba nifeleo na mimi watatangulia.
Sema
mapumzika pema daima tunakulilia. Na bado anachonga sana bad man.
Tuende.
Daima mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe. Simwamini mtu kamwe.
Najiamini mimi mwenyewe.
Hata nikinywa maji wanadai na kunywa pombe misi jali. I knock them hard.
Hello.
Bado tunapambana kibarua kisiote nyasi. Daima sita wadhulu wale wote.
Today
nikikaa kimya msidhani sijasikia.
Today
hati songekewa.
Today
ndio barikiwa.
Hey.
Mwenyezi Mungu naomba unilinde
kwenye vita milele. Na mimi nishike
kwa unayokumu ni nani?
Unayokumu ni wewe.
Mwenyezi Mungu
kwenye vita milele. Wanachoka daima nishinde.
Mungu walaze pema waliosemwa kajiua. Gawa wote tunapita na mini maisha ni atua. Maneno wa kusumbia na pronya na anaua.
Yeah. Back to me. Yeah. Talk yeah. To me. Yeah. 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 Come on. Yeah. Yes. Yeah.
For real.
Yeah. One. Yeah.
Kweli ni kampenda.
She's sexy, she's pretty girl.
Kweli nini? Kweli ni kampenda.
Ivi kwa nina chukutu.
Sema, ati, kweli ni kampenda.
Sina kibali cha kwa nawe bali napo vigezo. Napenda niko miliki japo sina uwezo. Hata baba na mama yangu hilo najua. Wote nilo wadeitu alishani zingua. Sika mfama Monica. Dem toka kijito nyama. Nemlevo pombe kali na vodka. Nyingine kadhalka. Sikweza du mnae kwa sana. Ila kuwa nawe ni
Kuwango makali kutoka kwa DutchMsafi.com.